Wale 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 wale.
Master.
Get you be.
Mata. Take your mata. God hang on, carry any mata. Yeah. I don't mata. Ina shanga mata. God hang on, carry any mata. Yeah. I don't mata. Ina shanga mata.
Can't believe it's come on, Masiala. Shasha filter sigala. Kiona baby in Shabata msala. Nilishanga mata. Singida, Dodoma. Mkiachi tingisha walai tunakoma. Singida, Dodoma. Mkiachi temesho utadam transformer. Chikisa. Chikisa. Yale, 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 yale. Milusi mingi kelele. Wale, 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 wale. Wanangu wanaita wezele. Singida yo, Dodoma yo. Chikisa, chikisa. Singida yo, Dodoma yo. Chikisa, chikisa.
Chikimata, chikimata. Wanangu wangalia ni mata. Ayo mata, nina shanga mata. Wanangu wangalia ni mata. Ayo mata, nina shanga mata.
Yeah, okay, ayo mata. Ayo mata, ayo angalie ni mata. Ayo matamu sana mata. Na kuwale mbugene kisa mata. Yo, mata, mata. Ugai gai mata. Nipo kwenye foleni kisa mata. Nimepata madeni kisa
yes,
mata
sure.
Oya mata, mata. Yana kuja, yana kata. Yana ni confuse, obola ngata. Nikishunda kuyabeba na yapakata
sure.
Mata, mata. Sijaja shanga mata. Ukinigusa unakulambata. Ukinifata unakulabata. Yuwa mata.
Mata. Cheki mata. Wanangu wangalia ni mata. Ayo mata. Nina shanga mata. Wanangu wangalia ni mata. Ayo mata. Nina shanga mata.